washajua wazazi. Pacha wangu mimi mwili wewe nafsi. Furaha yangu tata usumbwe na simanzi. Mapenzi upofu ntakufuata dikizani. Uje, shani chagua rusu nikutunze. Jinsi ya kukupenda nijifunze. Hadi uzee ni penzi tulikuze. Hiyo naweza garanti. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitoshani upana. Chumi mbaya about to spend my 2 days with you. Leo ikona garanti. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Sasa hivi.
Sasa hivi. Sasa hivi. Takupenda sahi. Soon taku save na love emoji into your official name. PDA below oga do lessons ni pete. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit wishing na mi. Kifungu kutole kopyu sizu bae kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujonyeshe. Si Valentine's ni kweke akas wale kwa TV. Lazma walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo liko na garanti. Takuita wangu kabla witu na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Sasa hivi. Takuita wangu kabla witwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi.
Favorite artist but nakupenda nita compromise. Club udet ya smocha umind vile baga sifiki price. Kuna movie kwa lapini intimate. Atuwezi shikana kwa theater. Nikuandalie kando lit dinner. Tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tissue flani nimebuy buggy. Stone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi. I'll never play with your heart. Twende house hunting tupange nyumba bila intention za kuika. Neza kopa gari tuende naona nyuki but yo ni trip ya nja. Ugumu wa mkato ishia kwa chai. Tuende kibanda. Yetu ni simu iko kwa moto.